Oh God, it's Major League.
A strap to the pin at the top.
I'm thirsty, just pour me a Manzi.
Yeah.
se besa le ben pegile. Ube wazugu bala la ben pegile, bavu ben pegile. Hayangi basol, hanga faile lizembe. Mina ngisebenza loliwe, mina ngisebenza kanzima. Hayangi basol, hanga faile lizembe. Mina ngisebenza loliwe, mina ngisebenza kanzima.
usizo lwakho luvela khona. Bekezela, bambelela, amba, 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 bekezela.
Bambelela.